tunawulira eddoboozi erivudde mu ggulu lirimu obubaka obulungi era nga buwoomu kiringa kirooto tokisuwa kubanga tekiridda kkiriza ojje owulire obubaka olwaleero atukoze bulungi nnyo era asaana kusinzibwa mutukuvu mutukuvu aleluya kabaka hosanna kira kira nawe jangu leero tuweereze mukama omutonzi obudde buweddeyo tuli kumpi okuteeka atukoze bulungi nnyo era asaana kusinzibwa mutukuvu mutukuvu aleluya kabaka hosanna kira kira nawe jangu leero tuweereze mukama omutonzi obudde buweddeyo tuli kumpi okuteeka kiriza Yesu moyo we akulungamenga ye musana gwensi tumugoberere mu lugendo luno lwe tulimu obubaka buno bwa bulamu butwale owo n'omusango
toliva kulule
oliva mulamu emirembe gyonna atukoze bulungi nnyo era asaana kusinzibwa mutukuvu mutukuvu aleluya kabaka hosanna kira kira nawe jangu leero tuweereze mukama omutonzi obudde buweddeyo tuli kumpi okuteeka atukoze bulungi nnyo era asaana kusinzibwa mutukuvu mutukuvu aleluya kabaka hosanna kira kira nawe jangu leero tuweereze mukama omutonzi obudde buweddeyo tuli kumpi okuteeka
sawa weterese ochuke odejari
akugamba mwesige olivera naye kumbageri
gakomyewo kutwala balonde bonna abamwesiga
kuba mukwano obere mwabo abali baba wangudde atukoze bulungi nnyo era asaana kusinzibwa mutukuvu mutukuvu aleluya kabaka hosanna kira kira nawe jangu leero tuweereze mukama omutonzi